TK Music.
ZambianMusicBlog.co. Yeah. TK Music. The boy Bobby Ezo. Young Charlie.
Mr. Wapquack.
Dear boy, I can remember Una Sanka. You promised you would fight for her.
Yeah.
Upon Anna, you not feed for her. You fighting her every day. Dear boy, I can remember Una Sanka. You promise you would fight for her. A banana, you not feed for her. You fighting her every day.
Ndiye mbambo yako, utaosunga banza yako. Ni mukazi ni muzako, utaosunga mwana wako.
Yo, listen. Vamo vamo, vashitata. Muma yandani mwebo mululeta. Kutumu kashi respect alikwata. Ibatilion sefye kula mushauta. Kubana nolu seta wakwata. Ifya kulia panga ndata uleta. Nchito wa ingila kunwa katata. Umu kasha kweveko wa mbo kupanta. Limbita umone chinzo chalifita. Elonga teicho mumano walifunta. Nga kushomu kashi life ikafuta. Alafu akupela kwa talifweta. Chai ulebo mfya ubrankata. Umu kasha no chusha mono fova lakata. Shile kubepa ukarigireta. Nishi alipia pova mbiva.
Ndiye mbambo yako, remember Una Sanka. You promise you would fight for her. Apana na you not feed for her. You fighting her every day.
Ndiye mbambo yako, remember Una Sanka.
You promise you would fight for her. Apana na you not feed for her. You fighting her every day.
Ndiye mbambo yako, utaosunga banja yako. Ni mukazi ni muzako. Uzaosunga mwana wako.
Little mama gotta pray for the sunlight. Waiting for the day when the Lord comes. How the man she love can be so cold. Put his own lady in a chokehold. Wewe mkazi wako ni wovim. You fight na mukazi wa mim. One get is a kupoka ewe chiki. She taking blows like a last name of Spear. We gotta take care of a women. Musunge bwino she be God given. Not busy na my side chick doing. She at home taking care of the children. You gotta tend to her, she a flower. I remember I was told by my father. If you ever hit a woman, you a coward. Always stand my ground, homie, cause I am
mambo yako, remember Una Sanka. You promise you would fight for her. Upon Anna, you not feed for her. You fighting her every day.
Mambo yako, remember Una Sanka.
You promise you would fight for her. Upon Anna, you not feed for her. You fighting her every day.
Ndiye mbambo yako, utaosunga banja yako. Ni mukazi ni muzako. Utaosunga mwana wako.
Wale mfu wala koyo sinyoleta. Nukumule mbela mala veng pamaleta. Kuli iwe aligelo wachikata. Mpaka akusumi na wasta wa mugeta. Nomba lelo kubipa akwata. After wanabube uwingi akwata. Pisa mupeni pachikonko akwata. Ukufumo po wa mwebelate wali mupata. Alila lionse nokufolo kota apsa mwabana. Tava kwete fya kusumata. Ena lionse asuwa zamani. Telo nishi ula bomba ne mpio la kwata. Nga wafola papundi kusata. Ufaya muma klapzi ule muna matanta. Amalwele na afula nga makanto. Kalwali kumu kashuo betwa kupapata.
Ndiye mbambo yako, remember Una Sanka. You promise you would fight for her. Apana na you not feed for her. You fighting her every day.
Ndiye mbambo yako, remember Una Sanka.
You promise you would fight for her. Apana na you not feed for her. You fighting her every day.
Ndiye mbambo yako, utaosunga banja yako. Ni mukazi ni muzako. Utaosunga mwana wako.
Yo, Young Charlie, Mr. Wafcock,
fight for her.
Dave, Bobby Estia.
Ndiye mbambo yako, utaosunga banja yako. Ni mukazi ni muzako. Uzaosunga mwana wako.
Yo, big up to Mr. Stash Pandemi. The right and the host from me, I say. Jump on the rhythm. Run the tune, Africa.
ZambianMusicBlog.co. TK Music.